soja ni soja. Good boy music.
Sweeter sounds from Chews.
Inga ndio soja nika punda aleluya punda hapo amen. 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 Inga ndio soja nika punda aleluya punda hapo amen. 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 Isisitime nyangondo ya manja. Isisitime nyangondo ya muzimu. Wasatana muzabwera kwa isi muzabeta tafala kumbati. Chikutani holy cross fire.
Holy, 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 ghost fire. Holy, 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 ghost fire.
Siza kupasa ni mpata, chikutani holy ghost fire. Tafala kumbati, ghost fire. Tafala kumbati, ghost fire. Tafala kumbati. Nga ndio soja nika punda aleluya punda hapo amen. 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 Inga ndio sanika punda aleluya punda hapo amen. 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 Satana sikupasa mpata. Shifungo mwena kupa kwa nonga na kuba. Wasatana muzabwera kwa isi muzabeta tafala kumbati. Chikutani holy cross fire.
Holy, 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 ghost fire. Holy, 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 ghost fire.
Siza kupasa ni mpata, chikutani holy ghost fire. Tafala kumbati, ghost fire. Tafala kumbati, ghost fire. Tafala kumbati. Inga ndio soja nika punda aleluya punda hapo amen. 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 Inga ndio sanika punda aleluya punda hapo amen. 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 Soja ni soja. Komanda ni Yesu. Ndiseti menya last fight. Wasatana muzabwera kwa isi muzabeta tafala kumbati. Chikutani holy cross fire.
Holy, 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 ghost fire. Holy, 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 ghost fire.
Siza kupasa ni mpata, chikutani holy ghost fire. Tafala kumbati, holy ghost fire. Tafala kumbati. Inga josa muka kuna liya punda hapo amen. 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 Inga josa nika punda aleluya punda hapo amen. 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 Satana sikupasa mpata. Shifungo mwena kupa kwa nonga na kuba. Siza kupasa ni mpata. Chikutani holy ghost fire. Tafala kumbati, holy ghost fire. Tafala kumbati, holy ghost fire. Tafala kumbati. Inga ndio soja nika punda aleluya punda hapo amen. 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 Inga ndio soja nika punda aleluya punda hapo amen. 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 Punda hapo amen.